basebo ne banyabo abebitinisa bamuba mutabangula etteeka mukimanye mulinnye ku bbomu etteeka ly'ettaka mulireke nga bwe lyakolebwa bannaffe gavumenti okwagala okutwala ebintu by'abantu kiba kive bajjajjaffe okufuna ettaka baayiwa musaayi ne balireka ne tulisanga likwateko ono mpolera ey'enkola gye mwagala okuleeta etufuula ababundabunda etufuula ababanja abatasobola kuwangula gwe tubanja bino ebintu bye mwagala okunyaga byatukamuladde etuuyo tubitegekedde baana be tuzadde temukiyita kugazaagaza bwe twagaanye okutudondola musazeewo mukyuse mateeka temugikwatamu temugitigatiga temugitogonyola constitution temugikwatako temututabangula temuginyonyogera constitution njagala nsomesa abantu kino ekiteekateeka kye muleese nga n'ekisinga obukulu mukyokeeka waayira akatunyaga mumpolereze bulungi nnyo bannayuganda mpatapukira gavumenti eyagala ekyusa etteeka ligiwa obuyinza nga bwesiima ky'olina ekitwala lwa mpaka n'essente kuwa zeesazeewo terina budde buteesa naawe ate ziteeka mu kkooti bakusindise kuleebuukana nga naye jja emisango ogiwoza kye baagala bakikuggyeeko teebereza abaana bo banaasula wange akayumba bakatutte akabanjako munaalyaki nga gavumenti ekatutte ebijja by'ekika kyo ttaka bwe balitwala ogenda kukola ki tebatuuse kubazimbako mpulira nfudde omwoyo kyekinsowoddeyo mbawe eddoboozi ly'awamu ababaka ba paaliyamenti be twalonda tubagambe ekintu kimu nti temugikwatamu temugitigatiga temugitogonyola constitution temugikwatako temututabangula temuginyonyogera constitution my land my life ettaka lyange bwe bulamu bwange my land my food ettaka lyange yemmere yange my land my income ettaka lyange yebyenfuna byange pay for my land before you take it sasulira ettaka lyange nga tonnaba kulitwala leka nwane ku lw'abaana b'enzadde njagala mbalongooseze ensi mwe banaawangaalira etteeka lino lirimu akabadi abangi ke batannaba kumanya terigamba ttaka butaka ligamba property ekigambo property kigaziwa nnyo bw'okirambulula kitegeeza buli kya bugagga oli kyalinako bwannannyini okugeza akayumbako oba akamotokako aa akagaaliko oba bizinensi yo bino mbu ttaka lya kkanisa ekkereziya oba muzikiti tonyumya nga gavumenti esiimyewo nkugambye esenda busenzi nsaasira abali ku bizinga bwe babagoba munaalagawa amasiro g'e Kasubi bassekabaka abasendawo wazimba kumpi n'ekkubo gavumenti ekusendawo olubiri lw'emmengo olw'ebbanda baamunaanika ssaako n'endala gavumenti bw'esiima etwala butwazi kati nga wano mu nkere gavumenti esiima busiimi kureeda ne zibasenda abeemulugunya mugende mu kkooti jjukira ebintu bya kkooti emisango gimala myaka ena kati ng'olwosulawa onooba osula mu looji jjukirira kukiikirira mu paaliyamenti omulaalike mubateereko n'akakwakkulizako kubajjamu obwesige takigeza n'awagira etteeka temuwagira obunyazi twagala mulizingeko buzinzi mulisuule mu kasero wa bbali temugikwatamu temugitigatiga temugitogonyola constitution temugikwatako temututabangula temuginyonyogera constitution temugikwatamu temugitigatiga
remember where you got it from www.djeric.com
temututabangula temuginyonyogera constitution.